So on nani nantingul kabaru jiddo bembe ande dum woni bembe ande do radioji bembe ande do teleji na du kasen bembe ande nantingul kabaruji o golle gondudo yarde yeso nyande garto fu anano tawede jottinama golle redde do sariya foundation tiwindi de golle de humaninde yirwere nedda ko e kebal do ande kese holiti wide an hani ko yayi ko wuli o golle dartine golle redde do sariyaji kede ko tijani to golawi mo foundation tiwindi
le defi ki se pose
tida languro yo hono hinnade be do yimbele gonbe le golle hukul kabaruji an ande sande dum o do golle ka bombe hala e do darande babbe bingil adama hono fu hinnade be do e hono hinnade gollirde kuncanode hore kabaruji le ande kesse ngado be golleji di yata fe cegal sariyaji ka wakkat juno hani lam ko be ngada ima dara yalla sariyaji na ngada le gollirde gonde ande kesse e haddi bupiji waji wala febe hinno hono ni waltini sariyaji
à des textes déjà existants.
Wala fu sariya bamado do nantingol kabaruji e bembe ande ka e wi gollide hotto autorité de la communication do woni hakka windande wadama jottinonde golle mun jabanande ile hitande 2017 e wi hamme sise mo hakka windande de watte fu wonko beddete do mudo jokka no golle o yarata
kabaruji le ande kesse jirudi sande wakkat jun o imadraji jogala mudun fufu wafe hotede le sariya wol dati mudi bawte bangal sariya wol e siraji ciwdi hunchene hore soni hasnde mudo matam dum buri newde dina fide dabar sariya wol kala wattu so gol hasindina so imade sariya wol ala ba amde lebi tati fa jego ma jati hitande
walde barkanta en nantingol kabaruji to bembe ande kany du holiti metti mudun rafi jo ingol sariyaji do o golle e wi hore jamaire modi bo fofana to nyangoji gattedi do bembe ande de ana bawi jatede e ko be mbiyata cyber criminalité
so ni sariya wol do wana ma gulit amande jati haybatam non dur nyibele no bawi naare ju in gulde sabe dabar saraji piam fa hande andon sariya fufu wala bangal ju in gulde gulde ko kabaruji le ande kese yimbe le yitraka hinade dum ni en kambar dum ni da fufu na jogi bembal mud ko wete web tv yama yimbe le hewa bangal ju in gulde ti do radioji ma dum web tv di
fa de sariyaji amere do mudon himbe fu nderu wi de sabe rafi bam gol sariyaji di wadi fa golle o anawasa wadirnde do ndi mako